Yeah.
I told you, man.
Zwap.com.
You can't take pandemics.
See Mark on the track.
Maybe na jaila kala zingo ndiye nomo. Kapena ni mange na moje maningi mchikondi. After na kupanga misi speri kuona munga nena pesa mungiri. Kuseli na musuba nezo papo jaili pachundi ja yesterday. Nezo keneza momutu na brady. Nosiba kutiunga kale teti mtima unapanyika nilistra ndedi. Baby wasani si apinda mungano kambati.
It's over It's over,
pesa pesa bati nenzo soho. Uka niletela mabius na lipira. Na kubiliva kuti mtima unga sunga. Kazi weze na plan B. Famene wanichita wanila saspia. Kaleza mandi tupi yanga ya nubana. Iweweka nenzo mekira mubi bibi. Wanipanga food again. Wapwela watenga na wina again. Wanichitinga po na food again. Sitiza pweza na no again. Again, again, no again. Never check on the foot again. If you don't need a neck again. Baby, you're sunny, see. I pin the muka no kambati. It's over. Mama, it's over.
Bad man vibes on
fire. It's over.
Original, number one. Africa.
It's over.
Zwap.com.